no even in your dance and a commercial.
Okay, Samu Kala, I don't think you're ready for this one.
ZanuMusicBlog.co.
Vibe,
Young Chef. Let's go.
Mati uivela mwisha dance ya nivina. Yena chaya, mati ufuna ina pepi niza kulangiza. Mwene tima vinila ise kwasu. Waya ndiye madansi ya nasalako. Ndiye madansi ya nasalako. Aya ndiye madansi ya nasalako. Mami, I'm not really good at this. Leka ni kulangize komu dance. So please, you can copy. This dance goes like this. Wanyama tawe na madansi yeba vina yali floppy. Hii dance ifunika na stressi. Unga ifine mutoloshi mina ngu dressi. Sufanika na zitiola bati. Konga chemwe ni ifinira uo na muati. Vagai wa makonga kuli magelo. Yelo magelo wa makonga kwe chidira. So apaleka ni kupange pize. Vagai waka kukonga kuwa uza tichiringa. Hello iwa nila ulifopo. Black table ya ma black label hopo. Iyo ndiye motivation ugalipo kumwa. Nili na one question. Mati uivela mwisha dance ya nivina. Yena chaya mati ufuna ina pepi niza kulangiza. Mwene tima vinila ise kwasu. Waya ndiye madansi ya nasalako.
Okay, let me get back to my cool. Musa umona wilela na mudi city. Ndepisha mwene fochinga ba mumu city. Drift and zipo shako. Madansa shala kole chaya.
Mati uivela mwisha dance ya nivina. Yena chaya, mati ufuna ina pepi niza kulangiza. Mwene tima vinila ise kwasu. Waya ndiye madansi ya nasalako. Ndiye madansi ya nasalako. Hiyo dance inifaka muzoni. I hope si friend zone. Ndaba olwa kakafini idwe imwegaone kama yadi mayadi. Nika mukomboni wafuno ziba mwe chaira. Mwe uizungulu sira monga taira. Bele ziba kwanisa bango belera. But still we dance vina mwe wa inverera. Waza kufunsa mami nizima ningi. Sigiri tichabe osa vina maningi. Ukaire tapansi you stop. Na kushakinga kombuyo mami. Pata pamene uipweza patopo. Hello iwa mila ulifopo. Black table ya mabomu hopo. Hello nidi na one question. Ndiye madansi ya nasalako so.
Mati uivela mwisha dansi ya nivina.
Yena chaya mati ufuna ina pepi niza kulangiza. Mwene tima vinila ise kwasu. Waya ndiye madansi ya nasalako. Ndiye madansi ya nasalako. Aya ndiye madansi ya nasalako.
ZanuMusicBlog.co.